Summa desi wol benu bes ci dunya dina xoli may yobale ak man ak li may bayyi fi ci aduna na taxawam sama fulla ak fayda sama lami dara du ci genn ludul balate summa desi wol benu way ci dunya Suma desi won benu way ci dunya Suma munona wax bena wax aduna bi ñep dal di may jeli Su way wone am day san ba ñep di ko ye ñom dal ci sen yaram Suma desi won benu way ci dunya If I had just one day left to live, would I take or would I give? Would I stand upon a mountain without mission on my lips? Someone this one that bears cheating young. If I had just one tear left to cry, yeah, 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 yeah. Ajinda bin abdal di may jale Soy wona am day san Wonya bi ko yak ñom dal ci sen yaram If I had just one song left to sing Suma desi wan benu bes ci dunya.